yes, a man is a yes. Body.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Sema kama yangu taipata hata mkibana.
Sema kama yangu taipata hata mkibana.
Hai baba, no 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 my people tu ya kime.
Hai baba, no 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 my Aye. People tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hi dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hi dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 pulipu. Nikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikiwa nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usipenda mimi nikifanikiwa wote va 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 yo. Va 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 yo. Sopenda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata wakibana.
Kama yangu, taipata hata wakibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunwa. Dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 bulipu.
Chikiri pa 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 bulipu.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 bulipu.
Chikiri pa 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 bulipu.
Wasopenda mimi kufanikiwa wote va 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 yo.
Va 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 yo.